Exclusive from ZambianMusicSad.com.
Let's go.
Ali out every weekend. How can she be so wicked? Kukamba kada za chibaba ndi mweba zaka siza cha pretend. Wisho nakonda po muntewe mwene ni konde la envy. Nidi la pa window ya motoka ni kumwa na vevi. I'm like why I cheat that so Diana zani pwanya mutima usani cheat that so Diana Diana, di pwanya mutima, Diana. Vala chitenge, kasi mukati muli mini. Kasi tiri vose ni single lady ya chito ifula na ringi. Saenda kuchito sama sebeza patiteiri ya gula maplini. Ayaka yaka pisila poni kadira no nama kama na mkwini. Nika chokapo naenda kujobu, asala hapa sama jobu. Vaneba manuza mamotoka ya mabopa kinga pano ni hopo. Akonda clubbing na mahouse party. Haka chokapo Friday, apwela pa Monday ni shialikati. Oke Diana alibadi, yesterday anani uzati ya ndo tenda na kuliva fiashi. Uzaba kulira kotuntu na mupasa kona cash. Mazanga vanitenga tendo mwako tubidi tupiatu. Ninge na muklabu niwa na Diana vina na vamuna vatiatu. I'm like why I cheat that so Diana usani pwanya mutima usani cheat that so Diana ni pwanya mutima Diana.
Sena kumazuri. Let's go.
Dagulakwa, tazaira kea. Tazaira kea dagulakwa. Dagulakwa kapokola.
OG Beats. See you.
Straight out from ZambianMusicSite.com.